najimsafi.com.
Hello mama, hali yangu bado tete tete. Oh na papana, nisifeli wali cheke cheke. Oh mama, natamani hata nilete lete ile ile shilikala, hakuna na thamini hata niweke weke. Wana wazama hivyo lunaje kwa TV linavyoonekana. Hello bless you just save your gala. Kidogo naonekana ile shida mama marufu. Nakipato vijendana sikujua mama. Hakuna churaisi. Oh mama, leke kusimulia mama, mama. Oh, mama. Ninayapitia mama, mama. Tashia tukulia mama, mama. Tashia kufumilia ilo stuke kuniombea mama.
Subiria mama.
Pambana, nikikusimulia.